dunia kelea tomba Nations Unies ka convoi do min tun kelen do kam kwa kema wolo vla nyokon ta. Ye dugu taka gelen ba do ke kilometri keme shikini biduru nyokon. Ka bo Sudan jamana faba kono Khartoum ki kunda por Sudan kan. No flen ye koko jibliman kerefela la nabi wili ku Mer Rouge na Zarakana. O wati asoro, jamana wera u anika farajien jamana wera u ka chakeda uka. Bela jelen be wili ka jola kase kuka barakela munu be Sudan jamana kono labo fitne nye koro. Mimbe sena uka jamana finitiki uni nyokon che. Sibiridon, Ameriki jamana ye aka sanfe pangulu mimbi wili ku helicopter sababla kata Chinook. Walasa kase kata Ameriki jamana ka lasigide mimbe Sudan jamana ka labo Khartoum. Min la selu kera Ameriki masayasu Maison Blanche ka lakana uchila denfe ni abe wili ku Jacques Sullivan. Ayaka niso diaira.
We are proud of the extraordinary commitment of our embassy staff.
Ansi wani no kosebe anga laksigi denso luka wulika jola yo bara chama neke ni dusuye ani bara doni feneye wa ambe awale nyuman don utuye wa anga wale nyuman don dante muna obe akanyesi anga sarasuma ulumunu sera ku ubla lakana yorola ambe Djibouti, Ethiopie ani maranka o Arabi Saudi kufu anga tredi nyuma bara onye lila.
Each of which were critical to the success of our operation.
Ameriki jamana ka Department d'Etat ani VOA nyingali ke ka tengu Ameriki jamana ka Chilade Anthony Blinken na ka don ko Ameriken joli tura Sudan jamana wa ko munde be ka latge wala saka seka ni manunu kisi kula bo jamana kona Blinken ye nyingali nunu jabi ako ko ma hake munu Ameriken una be Sudan jamana ka konti jati u maseka don ko sebe folo ni watina wa ko Ameriki jamana ko ni bebulika jola ka seka demedu aka jamana duma u kase ku so gere Ameriki jamana ka ni konvoi ko fole ina mi la bombe sina wala saka seku la Sudan jamanaka nikana Ameriki jamanaka.
We do know, of course, the number of Americans who have registered with us and with whom we're in very active
Amba don kosebe American hakemu tarakati tosebe ani animunu be nyon kalamani wakati nina uluchema ba yiraka fo mo chama mbe ya yiraka fo kubi fakata
in leaving.
Anyiningale kakeni jamana wara finitiku ka wulika joye Sudan jamana kelela Blinken ko au ka nyiningale betalike Rusila jamana ka kere kelebulu Wagner de Kanwa Blinken akajabu ufle.
We do have deep concern about the engagement of Prigozhin group, the Wagner group.
Anjorolindo kosebe ni uka marafatiki jekulu Prigozhin ni ale Wagner tigie Sudan. Ale sendoni ni koina farafina yoro chamana uye wale ayi na au sendonala. Abina ni ishu chamaye wa abina ni cheni fenaye. Wode kama akaka ni kulin asenkana do Sudan konya ula. Mbaro jamana chamambe ujorolindo ni akila kelim feneka.
We not see its further engagement in Sudan, and I know a number of countries are very concerned.
Sekasekali kela doye jala tigali ke VOA ka kunafoni disra ufe. Ko Rusila jamana ka kenre kelebulu Wagner. Na kokoroma donin du kusebe Rusila jamana fe. Ka be inafoni watina ube wulika jola ka seka keleke mine undi. Jekulu marama fintiguma munu ni Sudan jamana finintigu binyongona na be wele nanzarakana. Ko Force de Soutien Rapide RSF. Aya ira osinfe ka fokono kera duron ko yelama bina songa dukula.
We understand that they may have provided manned portable air defense systems, shoulder fired rockets.
Amba donga foku ye yere lakana minew pamunun ta do di ani roketu munu fene ulu dida ikama mun sanfelala ka cheninke ani munu miseka sharu fene chen ni fensu ga nunu yasa u miseka Sudan sarda sulakau ani uka yere makara marama fen grima ukulu fene chen ni ni ye chen nu dona ni kele suga nunu kono abiseka to kele biseka yelema kana FIR uluka kanula
in favor of the RSF.
Cameron Hudson ye la seluke alibi vewa ka kunafoni disoka. Ko Egypte jamana beka ni kele in kokoromadu kusebe ala dugulinte. Wa kabe kaka demeke kata Sudan jamana finitiguma.
They don't hide the fact that they're interested in seeing the army.
Uma dogo ka foku sagoye sararasu uluka jamana lakana utigiata. Uma goma ke klekele fasu jamaka franche fanga tigiala.
Kenya jamana ka ministri misigilendo uka jamana koma ko nyana boli kuna. Alfred Mutia. Ye wele bla Rusula jamana ka kenre kelebulu Wagnerma. Ka fara jamana wara kutigi bauka. Kuka keleke mina undili dabla wa uka feretge wala saka seka keleda lafaka. Osenfe aye jalaki bin kata jamana. Manauka munu be moyen orient kono kasoro ama utrofo ayala se fene ko Kenya jamana tun kelendo ka keleban la ninu ke kata Sudan jamana finitigi uma fan flabe ayala se fene ka tun jigiba ka ka foko no kera ko benkan tun mena se ka soro fan flabe la jelen fene ka kele da la faka ka se ka dance gi jona Sudan faso jamaka geleyala
nitu ye vewa ka kuna funi dila sendi sen ukala selu ye kabo Amerika Department d'Etat kono Mariam Traoré.